Your boy's A to the double I. D. Z. A to the. Miamba katika soka, wale wazushi walisha tokota, walisha choka, situ kofocus, mana chama la wananchi. Yangoni vikombe kibao, yangoni machenga mabao, hakuna kuremba, tumejijenga. Chama la wananchi. Soka la kinjinia, jesema aminia, Afrika na dunia, za tulia, za shudia. Ghalib Haji Manara, nabi kwenye msafara, Ali Kamwe hakuna bingwa kayanga imara. Jigudiara kibwana Shomari, Bangala na Juma Shabani, Mnyato Msheri Mauya Fisiki Ngangali, Azazi Kima Yele Msinze, Paridi Mologo Kisinda, Musonda Morrison Tunachinja, Lomalisa Metacha Mnata, Kwane Dimba Pasi Kwa Baka Dixon, Anawapajobu Tunawacha Chakja, Mama Dushu Wa Boy Bryce, Na Uto Mudathari Mangushi Nkane Ambundo,
Dai Mwambele, Nyuma Mwiku, Ndiyo Young Africa. Dai mambele, nyuma mwiko, ndiyo Young Africa. Dai mambele.